ckmusicpromos.com.
Mbopo nalish paka kalenda bam game. Ikemba nalif kaka tiny kama jam.
Aha. Nichuo cha mfika.
Chimona inki moli pen.
Papo.
Terminem.
Tumbali kato njo.
Chimu temuli pen.
Chik tumbulwa.
Yo. Superpower mode activated. Zinzina skill. Opponent activated.
Apusuke.
Kapusuka nisini accident. Zinga wambola. You better activated. Lemona tikuti ai better naine. Endele eke zidezi bese naine. Infact mula sawaila sawailen. So kuna ilila lautanga sailen. Vali kaka engine. Injini vali kaka engine. Vali kaka engine. Injini vali kaka engine.
Wato abakulu makulu. Kidoni kido. Utamadwa pita wake momu ikala padro. So tupele komu chinshi palunga waru fyanya nkwele. Nisini mupepi no kuwina kwa tupepi mbelele.
Vali kaka engine. Injini vali kaka engine. Vali kaka engine. Injini vali kaka engine. Awakalini ni kaupuriti. I'm the goatee we ni kaupuriti. Nisteini na kumata upuriti. Remufile mulenti na chimuna buletine. Lekamba panike walking atenanti. Nisini nani king bapeni anki. Nimba kolanga gadiki. Mulimu paniki nariba sataniki. Oponeti alikwitu mume taitaniki. Vali kaka chimashin. Taiti fima chenna la fino fima shilo. Guys it's a man. Natumpa ine kuna mupanga inchi men. Defita tapali sopa kapuna death inji men. Superpower mode activated. Zinzina skill opponent activated.
Apusuke.
Kapusuka nisini accident. Zinga wambola you better activated. Lemona tikuti ai better naine. Endele eke zidezi bese naine. Infact mula sawaila sawailen. So kuna ilila lautanga sailen. Vali kaka engine. Injini vali kaka engine. Vali kaka engine. Injini vali kaka engine.
Bapo abakulu bakulu. Kidoni kido, utamadwa pita wake momu ikala padro. So tupele komu chinshi palunga waru fyanya nkwele. Nisini mupepi no kuwina kwa tupepi mbelele.
Vali kaka engine. Injini vali kaka engine.
Vali kasol.
Vali kaka engine. Injini vali kaka engine.
Tumpela wali noka. Vali nabo kuma sefisi. Wakusunga fepa kwenda bama MPC. Kuna wanabo lumba no chipi. Mesa na pressure kubakuru harika pipi. Muka piba. Kama kula buko stefi wa mafi. Baby nifisha matobo ndeshi nyamatu. Mwali naka geti ya karipe na mabina mesh. Mwali la kenefi mwefidi ansa kamate. Wala ibuta nari ya sopati kambarui. Naliba wino bantu wanjibu nse kambafili. Naliba fit soji fit state na mchini. Mumpu kenti pepa pene mwaisa mchini.
Superpower mode activated. Zinzina skill opponent ya activated.
Apusuke.
Kapusuka nisini accident. Zinga wambola you better activated. Lemona tikuti ai better naine. Endele eke zidezi bese naine. Infact mula sawaila sawailen. So kuna ilila lautanga sailen. Vali kaka engine. Injini vali kaka engine. Vali kaka engine. Injini vali kaka engine. Vali kaka engine. Injini vali kaka engine. Vali kaka engine. Injini vali kaka engine.
Senpai atase ela big Johnny. Kam kuno somo nefu match tatoni. Kwa bula na Jojo. Infumu mask great boss ni Jojo. Na bana young blesa YRN. Awa ku RN. Kupala SB muta wasale brother men. Nami mona TTN. Kapalo tithen. Kwa baku chise inti na homo citizen. At sun chanda bain shakulabe sam dede. Superstar edge opponent samu dede. Tim SOT tim no fundo. Na bana overdose weather pabe no photo. Si foshi wangu kapon Gaddafi na big G mutengane. Tumonenga Daffy na noise e wachongo. Kuno wachonga mumadete chivo kuloba salani bagonga. 105 indana sonongo Jereza muiz indana sonoko MP bagueto German meto Casey the zila ulafwa ikameto. Timtabilizo at san pafilizo. Uwaisuka ni one patilinzos. Keto Gaza si ke gas bizo. Wata unzeke power sicho kuma video. JJ Terry boy na kumona eti boy. Fefe lulu boy pangala alaka boy. Who's capable opponent afwile fiaka boy. Odumi landad opponent kumu maka
mkwa.
Lola baku je aikelele
mkwa
Bakanda wite mboteza dele Loku labe bumba mupola Numba kwa nalisi paka neti tolo upola Atase mkwa, atase mkwa, atase mkwa, atase mkwa Fresh kids, upu levo NSG Mane kasuli pa town Ta, chilolo palas Sukin masters, imuli balas Zirash pandombolo
Mkwa
Same
quiet. So we're gonna do that. Some of the terrorist traders and about terrorist shavina.
Gemini Records.
Exclusive from CKMusicPromos.com.